Ebitongole binakiwa mu Uganda byanyirize ebimu ku bisayiddwa omutamire kw'amawanga ku butonde obw'ensi COP 30 ng'ekisinze ku bino kye kitabo eky'okutaasa ebibira The Tropical Forest Forever Facility. Ekitabo kino kiruubiridde okukunganya obuwumbi bwa dola 235 nga ku zino kuliko ebitundu 210 ezigenje ly'abantu ava mu bitundu ebinyoomebwa. Akati yaba civil society better group bagamba nti olw'okuba Uganda y'emu ku mawanga agali obubi mu by'embeera y'obudde n'enkyukakyuka yaabwo, ensimbi zino ziyinza okutaasa okubibamba ebikuli ekyeya, amataba, okumbuluka okw'ettaka n'ebirala.